Even if it takes forever, even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait. My mind is confused, baby. I don't know what to do, baby. I don't know, baby, I don't. Na kurela biki changa, mamutkwe biki vanga. Senzi turi kumwe senja nifata ese nkorichi ese nkorichi ese nkorichi kumwe semba kunda bona mwese mufite gahunda nanu mwinjaga guteza gahinda ngira mbira uko mbigenza ese nkorichi kumwe semba kunda bona mwese mufite gahunda nanu mwinjaga guteza gahinda no no ngira uko mbigenza Mugira byose namuhisha ndamukatira acizima inzira akundana n'uwamukundaga none ngo urukundo rwabo rwararohamye kandi yambwiye ko byose ari ukuberanye yambwiye ko ankunda mubwiye ko nkukunda he said no wahala ndabona nzabakunda mwese mwese mbakunda Bona mwese mufite gahunda Nanumye nchaka guteza gahinda Ngira mgira uko mbigenza Ese nkorichi ko mwese mbakunda Bona mwese mufite gahunda Nanumye nchaka guteza gahinda Oh no no Ngira uko mbigenza
Shayon sip on my alcohol. I wanna shayon sip on my alcohol.